watoto wa jangwani, Yanga da Afrika, makombe ya kabatini, hawawezi kufika, mpira unapigwa chini, magoli uhakika, yani dakika 90 tumesha watundika, wanaona donge yao wanyonge, Yanga tunaposhinda wanaona donge, wanaona donge yao wanyonge. Antonio Nugazi awaambie majirani kwa Yanga sio size yao, Yanga sio size yao kabisa, wanaokwenda na waende, watu wachie wenyewe, wanaokwenda na waende, watu wachie wenyewe, Yanga sio size yao, 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 Yanga sio size yao. Tupeleke GSM, watoto wa GSM, wanangu wa Jangwani. Siribisa Yankisi Moreto.
Wale pale wanachechenea, waone wanachechemea, wanachechemea, anachechemea, wametoka wanachechemea, wanachechemea,
Yanga kinda kinda kiwapige waniue, naipenda Yanga kinda kinda kiwapige waniue, yani mishabiki kinda kinda kiwapige waniue, Yanga kufa kupona wapige waniue. Basi kama unaipenda Yanga piga makofi, we wote tena twende piga makofi, kama unaipenda Yanga piga makofi, ongeza ongeza tena piga makofi, aya pasha pasha mauni pasha, twende pasha pasha mauni pasha, aya pasha pasha Yanga pasha, asema piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga makofi. Kama we ni shabiki kweli, onyesha jezi ni kuone, uzimupya wa GSM we onyesha ni kuone, kama kweli shabiki damu vua jezi ni kuone, we kama kweli shabiki damu lala chini tu kuone, asa Yanga daima mbele, mbele kwa mbele,
wakishindana na sisi watatuma tembele,
twende mbele kwa mbele, Yanga daima mbele,
wakishindana na sisi watatuma tembele,
Yanga daima mbele, mbele kwa mbele,
wakishindana na sisi watatuma tembele,
Yanga daima mbele.